hafifu ambalo mwezi aufanyi. Usiku kukwama, nina mengi la nimetunza nani. Nevumilia mengi ujinga wangu, na ukasitiri madhaifu yangu. Acha tu nikwambie, kweni wani na milio. Ulilia na uzuni yangu, kawa mfariji wangu. Acha tu nikwambie, bora nife mimi, unizike wewe.
I love you yesterday,
nakupenda sana
everyday. I loved you yesterday,
nakupenda sana
everyday.
Kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu. Hey,
tazama tazama machoni uone, unapenda langu, unapenda langu, unapenda langu. Tazama tazama machoni uone.
Macho na kuona nikifumba na kuota kumbukumbu ya ule wema wako. Miuri moyoni mwangu, nilipopatwa maswahibu kaleta ibu. Bado ulipigania ule upendo wetu, hata furaha yetu. Sijui ninunue nini kama zawadi yenye thamani. Amini uzaidi Dani. Nikisema nikuchaguli jina zuri, nikakuita malaika wewe. Umefanyika tabasamu la mchana usiku, sifa mbaya huna we.
Yesterday,
nakupenda sana
everyday.
Kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu.
I loved you yesterday,
nakupenda sana
everyday.